Bio Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde alkamisare jeɗɗi lewru avril litande 2016 jeena yamde sokkidu studio tamani miɗen tawa e les maisons de la presse ɗo Bamako ɗo jettinono ɗo kabaruji ɗo Oumar Way Gallo. Sikiraɓon compétitivité kanko jokko hoorejo walde nations unie leydi meɗen ndi mo noddirta RV Ladou Sow waɗi noddago fewde gueɗɗe fu ƴeewe yalla homo fu hono hani waɗirde yalla kaldal e kawral ngal an taɓe ko yaawi le leydi meɗen ndi. Ablaye Diop kanko e hoore makko wokkanɗo taw kaw o tawa le kawrital nations unie en ngal o holliti wiide wattu joni o so ministre ma ne waylita ɗum wono golle muɗum le leydi meɗen ndi eɓe kani wattude heeƴo golleji mabɓe haɓude e jeyadinkoɓɓe. Armi Malikani armi Barkane hollitan wiyede ɓe gondi e wadde luggogol le saha leydi meɗen ndi fa yettole gourmari ndi en songo e menaka. Komi noddirta opération citerne ɓe kolliti ɗum won hokkude jamare nde ndiyam ley ngallure Bamako nde kañe ley caggal leydi meɗen ndi hollitawede wakkati joni o camion ji ɗiɓe noddirta citerne ɗum ɗum fuɗɗi ƴogude ndiyameji ɗum hokka jama o ɗum woni yimɓele ɓe tiiɗalaji ndiyam woni e muɗum en wakkati joni ɗiɗo golleji ɓe garan jokkitade leyi ɗum woni en cas deɗe gonɗe to sigaso to kay kañe e kati sikiraɓe ɗi wono sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Hollitinde wiide tan ɗum wonono waldinde ɓe noddirta conseil de sécurité nde wakkati joni oɓe ƴewti kono golleji mabɓe ɗi gori le leydi meɗen ndi fa ɓe ƴewto wakkati joni hono ɓe kani heyɗintinirde ɗum wonno golleji ministre ɗo e lewru juin waroru ndu le majjum kanko ɗum wono jokko hoorejo walde nations unie le leydi meɗen ndi moɓe noddirta RV Ladou Sow waɗi noddago fewde e gueɗe ɗe fo wakkati joni o hollitiwi tan hani waɗede no watte fo ƴeewe yalla golleji kaldal e kawral ngal an taɓe le leydi meɗen ndi keɗe ko haali dow en dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Les choses restent
kabaru ndenagu saha leydi Mali ndi ana taaɗi fa sanne no ɗum hasidinani ana hani ɗatti lennaɗi ɗi gollire no yawiri gollidal manggal paɗe ɓe hana yeɓede fe banggal ndenagu nokkuji ɗi dakkugol mabɓe ley nokkuji kertaɗi ana laato sababu jama o mata golleji ɗi miɗen darda laamu o e kañe guɓe kaptoje signiniɓe talkuru ndu gaɗa ɗum no ɗiɗo dabareji heɓirta lawol guɓe ɗe ana hani tinnade no yawiri hokkude inde heƴaɓe mabɓe kanɓe nadde le pelle golleji ɗi e kañe kabaru DDR pati ɓe jeeɓo ɗum inde yimɓele mabɓe kanɓe dakede ley nokkuji kertaɗi ɗi.
Le majjum kanko Ablaye Diop hollitawede omo wonno le kawrital ngal wakkati joni o waɗi noddago fewde e ministre ma o wi ɓen tinno sana keyɗintina golleji mumen ɗi ƴeewenoɓe mbaylitirta ɓalal ɓe ƴeewanoɓe kaɓirta e jeyadinkoɓɓe fa keɓen famtade keɗemo ko Mouhamadou Sama Sekou moɓini en dow hen.
Ablaye Diop holliti wiide e ley mandat makko keso o ministre ma ana hani waɗande hakkille fa sanne waylitere joni o banggal bonandaji yimɓele sattinɓe dina ɓe o holliti wiide ɗum no ministre ma jogori 12 manggal paɗe ɓe foof o heɓali darnade kabaru ndenago leydi ndi no fewi ministre o holliti wiide hewti oni wala anni haɓude no haniri bonɗereɓe ɓe yo kedde adnaro ndu tinno wallira manggal paɗe leydi Mali ɓe balla kantiɗe fa ha ley sefagol makko ministre o holliti wiide leydi Mali tan ministre ma hinni tawene kulol ngol ana ley sahel ndi foof guille fuɗɗore kabaru ndenago ndu fedde oni holliti wiide haɓugol yimɓele sattinɓe dina ɓe jeydaka e golleji ministre ma ɗi ɓe joppiri ɗum manggal paɗe ɓe franci ɓe wakkati nde o dari yesso yimɓele fedde ndenago ɓe wonko RV Ladou Sow kalfunaɗo kabaru jaam e deƴƴere hokki aari ƴewtide ɗum ɗe fedde runde afrique nde banggal dabareji fabodiral humpitali e kañe haybugol keri ɗi
sikiraɓe ɗo mbawi nittiri mijoji moɗo e hollo amen bemal ande ngal min noddirta phase Facebook ngal hollitinde wi ɗum won armé Malikani armé Barkane ɓe leydi France ndi ɓe hollitawede ɓe gaɗi luggogol mabɓe ɗum won le lebbi ƴaɓɓinoɗi le leydi meɗen ndi golɗo luggogol fuɗɗi lenoga e jetti lewru février ɗum timmoyi lenoga e jetti lewru mars ndu luggogol ngol ɓe noddiri ɗum wakkati joni o so hollitawede ɗiɗo golleji gaɗama le gourmari ndi en songo e menaka wakkati joni ko woni fana muɗum dufaɓe ƴeyal hono ɓe pamirta kabaruji no jeyadinkoɓɓe gori le saha leydi meɗen ndi fa keɓen famtade keɗe ko Mouhamadou Sama Sekou moɓini en dow hen.
Hakkil lewru woni ko temeɗen jeegomo sorras temeɗe ɗiɗi mobilaji fedde Barkane kasidina le pelle kertaɗi manggal paɗe en banggal fedde kumnide feere wolde kamɓe eko ɓuuri temeɗe ɗiɗon sorras en leydi Mali gaɗi golleji ɗi dow nokku jajuɗo fa sanne hakke kiloji 1,200 ɗum woni go'obo fedde ZTR nde nawtorade quads yoɗi kaaki kaɓoɗe koyfuɗi jawɗi fa sanne latan keɓe sababu yottade nokkuji tiɗuɗi kabaru laawi sanne fedde Barkane holliti wiide lotto sababu ɗum waltinde hakkille jama o banggal golleji sorras en leydi Mali ɓe cuusan ɗum hinnade hajuji mabɓe yiltugol ngol ɓeydi sembinde ɗum totodiral hopitali fewde e sorras en leydi Niger banggal haybugol kerol ngol
be kollitiide ministre ngabe kewbe an gonno to duwansa to don le talata jabbi nonde le majjube mbi do no ministre kumini do kabaru jam e deejere faabi malifu nara damal gortal jettere damal gortal e ministre kumini do honno leedi ndi waliri fa yottio ministre kumini do birki caldi e ministre kumini do jande o hollitaabe be fu be gonno no talata jabbi nonde to duwansa to yoga e halaji di fundi ki wattu joni honno wayde jam e deejere waldale ngalure duwansa de caggal mudon dube kollitiide wattu joni be jewtoto do won janginobe gombe tombe no kani windirede e cuudi sarwusidi kede ko goto mobini e do hen
nemi tidalaji di suna kabbondiri ka tidalle di fuyede kabbondiri do tidalla go dum woni de jere ndena ndena gola wala ko ay mo inede wala ko ay takede wala ko ay hede jande wala se jam wala ndema wala se jam wala marul dabaji wala se jam wala se leegi ndi de jay wala fuko wala hede nemme region moppi o hande hande gilla ciri di wadi fa wartu de joni e region moppi o na satti filla de sam minen do anga gas de lebbi tetete ciri di no fodi himbe sappo e jetto na na fado himbe noga e bulbe be bonnaade ka dir mbara nenne dum wonno sababu hono ko ministre be ngari fa lando ndira e yimbe meden fufa anda kade meden
fa hande ko sariyawol wotali assemblée nationale leydi meden di sariyawol kollitowol wiide fa laamu hakkundeje joddine le saha leydi meden di dum woddi a waddude halaji kewdi wakkati jono dum woni yimbele be secret mu en ngoni jola be ngoni gobbe le saha leydi meden di kany en jati toni daade wakkati jono be ngadi wullaaru fewde assemblée nationale be kollitiwide tinno jewto dido anniyaji honno sariyamo be gotti ton odube tinnobe immodo mudu be biide wakkati jono sa jewi an hani wadede no watte fon yimbele gombe le maire ngaji toddi be njoppe ton kede kanko no dottu yanu sa usman maygao yo goto do woni yimbel sa haliidi meedi ndi goddo to francis to ko haliido hen do focci tan usman nyali boudi
assemblée nationale hanano wotude kasariya yo gube murtude de heedani laamu o an yidi ittude gombe hen gotonaabe fa watta laamu hakkundeejo e laamu hakkundeejo o gube murtude de burata wattede e laamu o mide mila dun hana se be ngadi dun fu be toñi be ittata ben e ngatta gube murtude de wi'e kanyun dawranta himbe dun hana ana haani be chare tafon de be kebe wattede lelam o
e kollitiwi do no waldino dirtere soma zep nde wakkati jono be puddi hokkude do won ndiyam mejele nokkule de holli tawede wakkati jono do won kamiyoji moddi be noddirta citerne di be gondi abirade ndiyam sobe nawa do won le nokkule gonde do bomako do tidalaji ndiyam gondi do golleji do be gondi jokkitade do won le lamu sigaso fa yottio kay kanye e kati no be kollitiri wid wakkati jono wala fukoni faama faabe jeyal hono be kani faabirade yimbe le joggi be tidalaji le nokkule de kede kanko noddirter abdrahman dambelo yo jokko do won directeur to soma zep to ko do en do focci tango Muhammadu Samaseku
cette opération citerne consiste
fa ndan do kabaru mubel ndiyam ko fa faabade yimbe le deede keedi di tiagal ngalure bangonde leedi do deedo deede joodi ana tiidi sifa sanne miden andani dido nokkuji ka fuf yimbe le ton be ana mbawi wadde nyoloma kuddo tawi kebaali ndiyam ko buri hewde dum deedo deede fuf ana keedi bangen nono mayo bamako ngo e kanyen nokkuji ono lefa bugu taliko malle commune ngaji 1 et 2 bangoni sangari bugu e deede goddi jogude dido tidallaji hikaka min beedi hen jaati yoga e deede gonbe bangi nyaamo moyo bonko ngo deedo hono sabal bugu en e fu fokkata ndiyam mere mere tagal ngalure bamako nde ngadani hakkille nukkuji goddi leydi ndi hono nukkuji tewdi le ngalure kati dum woni koko plateau e sananfara e kanye ngallu sikaso e ngallu kay e fuf ala hasindiri ndiyam dam
la ville de kay
Union européenne e Royaume Uni ngoni faabo tobe studio tamani
kirabu jurnedan jeyalo dun ne les réseaux ngaji meden ndiyam puddirado kuli korodobe kollitiwide ko buru ujinaaji didi suko do wonobe ngala hitane fa yotto duubi joybe wonbe tidalaji wayde nyamde fa haara ngoni e muudo en le lewru mars jabbi non duudo di tawen doctoror wonde to kuli kortonde be pabbi ki beedo sukabe ko kubi dido kabaru don walde wonde sappo woni e walde non dertende sappo wonde to kuli korotonde le majjudube kollitiwide beedo sukabe tampube woddan ton ka keddiki le dido heedereji jaati gardan faado kaydobe kolliti wiide walde wonde kasel bangi to deb no dertem mikka wo ndedo walde hollitaabe wakkati jono be gondi e danodo suudu monto kayto faabe jeyal honobe kane jangirde sukabe be jangay fa yotti on sukabe jartube ecole to fa kebe janginede ko wadi so bami o do golle du wakkati jono be gondi e wallede dum wonono suudu ministre humni non kabaru yimbe le gombe njolaari be fa yotto yo suudu humni no kabaru golleji yimbe e tuude le godde kasel godde to kumnide kabaru golleji yimbe le gollirobe juude ko wadi so bami o do sababu kasel dube kollitiwde tiagal ko ordinateur ngay chapande jeegon kokka hono sukabe jangobe jande hakku der golbe to lycée technique to kayto se yudu te ngardam faado se guro be bi gouverneur ngodo to se guto wakkati jono yehi le lam mako yewi do hono ko noddo te nan pala dogo firi jabali kanyafa yotti o beeti wakkati jono ko yehi tonko o yide yimbe le gobbe tombe yogay halaji di fu njowi ki wakkati jono hono ko wayde jam e deder wala le o don nokko ko jangal mudu di yimbe le gobbe tombe kolitimo hono kunkoji mu en ko jogi wattu jono be kolitide be kaaja wade no watte fu yalla de hono yirwer haani wadirde de edo nokkule se yirute ngaranti minire faado banambo do hono gollobe dogotorojo gondo to banambo tobe holitaade wakkati jono berde mabbe beeli sanne sabde be tottaama cioggi lebbi jaagor ko be golluno sabbe joba ka tonko wiama dido lebbi jaago sa dewi lebbi goddi ka ila rawani jaatino wakkati jono be kebi be tottaama dido kalisiji fu be lowi e jibaaji mabbe le majjundube kolitiwide ngabbe so odo golle hebi de ngudo no ONG no dutte do pesi mali sekrab do katte nyalawma ndo kabaruji meedi dimi juuti on kala do modon tawelli mali fu e mangal mudu juutaldi mi kertni ki do woni kedi de mi to banambo to kedde heedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana woodi.
Sido tamani.